Let us hear the call of God that comes through the message of Christmas. Thank you that this message has gone around the world. As you've been searching for the people that will worship Jesus Christ. Fill us with a heart of worship today. As we remember the birth of our Savior. God bless every person here. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. My message comes from the book of Hebrews. Hebrews chapter 1 and verse
6.
And it says, when God brings His firstborn into the world, He says, let all God's angels worship Him. When God brought His Son into this world, God spoke a special message. What was the word that God spoke when Jesus was born? God said, let all the angels worship Him. So my message is about that. All of the angels of God worshiping Jesus Christ. And why were all the angels to worship a little baby?
Yes.
Imagine worshiping a little baby. And it is because Jesus Christ is Emmanuel. Which means God with us. We are commanded only to worship God. We cannot worship a false God. Jesus Christ is not a false God. The true God is a holy Trinity. The Father and the Son and the Holy Spirit. And that's why when Jesus Christ was born, God gave the command. Let all of God's angels worship Him. So I've been thinking about this point. And I want you to understand it very well today. So I'm going to try and explain it. Okay, Jesus Christ is eternal.
Yesu yu milele.
He's been seated at the right hand of God the Father.
Na ameketi katika mkono wa kulia wa Baba wetu.
Before He came to this earth.
Na kabla hajakuja hapa duniani.
And also when He went back to heaven.
Na baada ya kurudi kule baada ameketi pale.
Now imagine all of the angels in heaven.
Na wanafikiria malaika wote kule mbinguni.
They were created by the Father through Jesus Christ.
Malaika wote walikuwa wameumbwa kupitia kwa Mungu na Yesu Kristo.
And all the angels have been worshiping God.
Na hao malaika wamekuwa wakimwabudu Mungu.
But suddenly one day,
lakini siku moja,
they see Jesus is gone.
Wanaona Yesu ameenda.
Jesus is not there.
Yesu hayupo tena.
Jesus is not on the throne of heaven.
Yesu hajaketi katika kile kiti alikumbacho alikuwa ameketi.
Where has Jesus gone?
Hey, Yesu ameenda wapi?
You know, the Bible talks about how even the angels want to look deeply into the things of God.
Na Biblia inasema jinsi hata malaika wangependa kujua mambo mengi kuhusu Mungu.
God doesn't tell everybody everything that He is doing.
Mungu haelezi kila mtu kila kitu ambacho anataka kufanya.
God told Abraham what He was going to do to Sodom and Gomorrah.
Mungu aliambia Abraham kila ataenda kufanya Sodoma na Gomorrah.
But He didn't tell everyone.
Lakini hakuenda akiambia kila mtu wa kijiji.
He told Abraham because Abraham was the friend of God.
Alimwelezea Abraham kwa sababu Ibrahimu alikuwa rafiki yake.
So I think God told some of the angels what He was doing.
Nafikiri pia Mungu ni kama alielezea malaika wachache wale ambao walikuwa karibu naye. anafanya kila alikuwa anafanya.
And that doesn't mean that all the angels know what God is doing.
Lakini hiyo haimaanishi kuwa kila malaika alikuwa amejua kile Mungu alikuwa anafanya.
That's why the Bible says that the angels want more understanding.
Na ndipo sasa Biblia inasema kwa malaika wanangependa kuelewa kitu gani hiki kinaendelea.
The angels are just servants of God.
Malaika ni watumishi tu wa Mungu.
And maybe one day they were looking around in heaven.
Na labda siku moja walikuwa kule mbinguni wakitembea katika ile hali yao ya kawaida.
Where is Jesus?
Wakaanza kuulizana na huyu Yesu ameenda wapi?
Where is the King of Heaven?
Na huyu mfalme wa mbinguni ameenda wapi?
The King of Heaven, he's gone.
Ah, huyu mfalme wa mbinguni ameenda.
What has happened to Jesus?
Kwani nini imeendelea kwake?
Maybe one of the other angels said.
Labda malaika mwingine alikuwa ameketi pale.
Oh, haven't you heard what happened?
Na akaanza kuelezea wenzake, kwani hujasikia kile ambacho kimeendelea?
God sent the angel Gabriel.
Ah, Mungu ametuma malaika Gabrieli.
And Gabriel went on a special mission.
Na Gabrieli akaenda katika misheni ya speciali.
He was sent from heaven.
Kule mbinguni akaona.
To a place in Nazareth.
Na akatumwa kule Nazareth.
To a young lady.
Kwa msichana mchanga.
A young lady called Mary.
Msichana mchanga ambaye aliitwa Mary.
And the angel spoke to Mary.
Na huyu malaika Gabriel akaongea na huyo msichana.
The power of the Most High God will come upon you.
Nguvu za Mungu wetu mkuu zitashuka juu yako.
And you're going to give birth to a son.
Na unaenda kupata kiume.
She said, how is that possible?
Na huyo msichana akajiuliza, mimi mchanga tu, itawezekanaje?
I'm just a virgin, I cannot be
pregnant. Hata mimi sijawahi kuonana na mwanaume, mimi bado bikira, nitapataje mimba?
But this child did not come from any man.
Lakini huyu mwana alikuwa speciali, hakutoka kwa mwanaume yeyote.
This child was conceived by the Holy Spirit.
Huyu mwana alishikwa mimba ama alitungwa mimba na Roho Mtakatifu mwenyewe.
And what happened for Jesus to be conceived by the Holy Spirit?
Na kila ambacho kiliendelea ndio Yesu akashikwa mimba na Roho Mtakatifu.
One moment Jesus was on the throne in heaven.
Siku moja Yesu alikuwa ameketi katika kiti cha enzi kule mbinguni.
The next moment he was conceived by the Holy Spirit into the womb.
Tena wakati mwingine ndio huyo hapa duniani tena anazaliwa kupitia katika tumbo la Maria.
That's why the angels are looking around in heaven. Where is Jesus?
Na hiyo ndio sababu malaika walikuwa wanaangalia kule mbinguni, na huyu Yesu yuko wapi?
And the angel gives an amazing story.
Na sasa malaika wanapeana hadithi tofauti tofauti za ajabu ajabu.
Jesus is now in the womb of a woman.
Yesu yuko katika tumbo la mwanamke.
He's growing as a little baby.
Amen. Hayuko tena pale katika kile kitakiti, ni kaka kadogo kadogo katika mimba, katika tumbo la mama yake.
And the angels are all waiting.
Na malaika tena wakaanza kungoja sana kwa hamu.
When is Jesus going to be born?
Huyu Yesu tena atazaliwa siku gani?
Most of the angels, they should have known.
Malaika wengi wangekuwa wamejua.
It takes about 9 months.
Kwa inachukua miezi kama 9 hivi mtoto kuzaliwa.
We have to wait for 9 months to see Jesus.
Mpaka miezi 9 tena ndio tumuone Yesu.
How can we wait that long?
Huo ni muda mrefu sana. Tutangoja namna gani huo muda wote?
They were used to worshiping Jesus.
Na tumekuwa tumezoea kumwabudu Yesu akiwa hapa katika kiti cha enzi.
Now they had to wait 9 months.
Lakini sasa ifika wakati walingoja kwa miezi 9.
Okay, after 3 months.
Baada ya miezi 3
just a little bit bigger. Not very big.
Kitambi cha Mareka kama hiki changu.
After 6 months, so
bigger. Sasa ikawa sasa amenishinda, amechukua kikombe, anaendelea.
Oh, 8 months, everyone can see big stomach.
Miezi 8 sasa anatembea amejishika.
Oh, 9 months, big stomach.
Miezi 9 sasa, si unajua, akitema mate mpaka kaza, sababu akitema kama angalia mbele mate naanguka kwa tumbo yenyewe.
Yes, now Jesus is born.
Sasa Yesu amezaliwa.
And God speaks to the angels.
Na Mungu anazungumza na malaika.
God says, let all the angels worship him.
Sasa Mungu anaamrisha wote malaika wote wakamwabudu.
And all the angels of heaven start worshiping him.
Na malaika wote wakaanza
mtoto kidogo.
I found that is very interesting. Jesus is called the Son of God because he is God. And he's called the Son of Man because he is, he became a man. And it's very interesting when you think of God becoming a man.
Enyewe, saingine inashangaza ukisikia vizuri kuwa ati Mungu msai. Kwa ya pili, amebadika
ni binadamu. It's a great miracle.
So unaona huwa na muujiza wa ajabu.
Jesus Christ is that person.
Ya Yesu ndiye huyo.
But for Jesus Christ to become a man,
lakini kwa Yesu kuwa mwanadamu,
he had to take upon himself the limitations of being a man.
Alijichukulia ile vizuizi vyote vya kuwa kama binadamu.
And you know, a little baby,
na unajua mtoto mdogo,
you know, they don't have the wisdom of an adult.
Hawana hekima kama ya Suleimani mtu mkubwa.
A little baby, when it's first born, cannot come out of the mother's womb and start talking to you.
Mtoto mdogo ambao umezaa hapa, wewe zaa mnaye mtu anaanza kuuliza mami, wewe unaitwa nani?
Oh, hello mami.
Hey, hello mami, nakusalimia, Merry Christmas.
I had a nice time with your stomach.
Nimegumu, nimesikia raha sana nikiwa katika tumbo lako. Lakini tumbo sasa limetoka, jana nauma, mtoto anaongea na wewe kama umemzaa.
No, a baby cannot talk like that.
Na hata akizaa akiongea na wewe siku hiyo.
A baby just has a baby's mind.
Mtoto ana dhamira ya mtoto tu. Si mtu mzima.
And a baby has to grow up step by step.
Na mtoto lazima akue hatua baada ya nyingine.
Time comes when the child learns its first word.
Aha, wakati uje ambao mtoto anajifunza maneno yake ya kwanza.
So Jesus Christ, he was a true human being.
Yesu alikuwa kweli mwanadamu wa kawaida.
He was a baby who cried when he was hungry.
Alikuwa mtoto ambaye alilia tu kama vile wako wa kawaida.
Jesus was a baby that had to be fed by his mother.
Yesu alikuwa tu mwana wa kawaida ambaye alilishwa na kunyonyeshwa na mama yake.
He needed the love of his parents.
Pia naye akahitaji upendo na mapenzi ya wazazi wake.
And Joseph and Mary, they were righteous parents.
Na Yosefu na Maria walikuwa kamilifu.
That's why God chose them.
Ndiposa Mungu akawatumia.
And God just didn't give Jesus to anyone. He looked for the special people.
Ah, Mungu hakupeana tu Yesu kwa mzazi yeyote. Aliangalia wale watu specially ndio aliwatumia kama wazazi wake.
Joseph and Mary, they had a true love for God.
Yosefu na Maria walikuwa na upendo wa kweli na Mungu.
They obeyed God's commandments.
Walitii amri zote za Mungu,
which means that they had to take baby Jesus to Jerusalem.
Na hiyo inamaanisha walichukua mtoto Yesu kumpeleka Yerusalemu.
And they did that every year.
Na wakaendelea hivyo mwaka baada ya mwingine.
They were parents who walked with God.
Walikuwa wazazi ambao walitembea na Mungu.
Okay, so when baby Jesus was born,
basi wakati Yesu alizaliwa,
he just had the mind of a baby.
Alikuwa tu na dhamira ya mtoto wa kawaida.
So he would have not known that all the angels were worshiping him.
Hata angejua kuwa malaika wote wanamwabudu.
He could have been crying as a baby.
Labda ukajua alikuwa analia tu kama mtoto wa kawaida.
But all the angels were worshiping this crying baby.
Walikuwa wakiabudu yule mtoto ambaye alikuwa analia.
And I'm thinking, why was that?
Hata mimi nafikiria yenyewe iliwezekanaje.
And I began to realize,
na nikaja nikajua,
that the main benefit was not for Jesus.
Kwa faida kubwa haikuwa ya Yesu mwenyewe.
The main benefit was for God the Father.
Faida kubwa ilikuwa ya Mungu mwenyewe.
Because God the Father had given his son as a gift to this world.
Kwa sababu Mungu mwenyewe alikuwa amepeana mtoto wake kama zawadi katika ulimwengu.
And when God gave Jesus for this world,
na wakati Mungu alipeana Yesu,
God wanted to see his son being worshipped.
Alitaka kuona mwana wake akiabudiwa.
And
there was great joy in heaven. There was a great celebration in
heaven.
On the day when Jesus was born.
Wakati Yesu alizaliwa.
And that's why I think that throughout the world, whenever people remember the birth of Jesus Christ, once again there was a big celebration going on in heaven. And today the angels of heaven are rejoicing. Jesus was first born.
Wakati Yesu alizaliwa mara ya kwanza.
Not many people were there to worship Jesus.
Watu wengi hawakuwepo kumwabudu.
We know later some angels they told the shepherds to go and worship Jesus.
Tunajua baadaye malaika waliamriwa kuabudu Yesu.
There were some wise men following a star.
Ah, kulikuwa na wale watu wenye hekima kubwa wakifuata,
which was a sign for them from God.
Ambapo ilikuwa ni ishara kubwa kutoka kwa Mungu.
But actually, that's not many people.
Lakini si watu wengi.
When Jesus was first born, not many people.
Wakati Yesu alizaliwa, si watu wengi walimtambua Yesu.
Actually, most of Israel didn't even know that Jesus was born.
Hata Israeli yote, watu wengi sehemu kubwa Israeli haikutambua kuwa Yesu alizaliwa.
Many people in Israel, they were backslidden, they were still in their sin.
Watu wengi wa Israeli walikuwa wakifanya vitu vyao tu, wamerudi nyuma na wana mambo yao tu.
The day Jesus was born, they were just out there doing their work.
Wakati Yesu alizaliwa, hawa walikuwa tu kwa mambo yao, wakiendelea na mambo yao, labda watu walimchana.
So it was just a normal day for them.
Ilikuwa tu siku ile ya kawaida kwao.
They didn't know something special was happening.
Hawakujua kitu spesheli kimetendeka.
You know, the Bible says how Jesus came to his own people.
Na Biblia inaelezea jinsi Yesu alikuja kwa watu wake.
But his own people were in darkness.
Na watu wake hawa walikuwa katika giza.
Jesus, the light of the world.
Yesu, nuru ya ulimwengu.
But many people had not received that light.
Watu wengi hawakuwa wamepokea hiyo nuru.
And Joseph and Mary, they were just from a poor family.
Na Yosefu na Maria walikuwa tu wale watu wa kawaida.
They just had to take whatever transport they could afford.
Watu wa kawaida, hata kama ni katika hali ya usafiri, walikuwa wanatumia tu miguu.
The best they could do was a donkey.
Na kama wangekuwa na bahati sana, wabarikiwa zaidi, wangepata punda.
Imagine if you wanted to travel from here to, let's say, Nairobi, by a donkey.
Hebu fikiria kama mtu ungetaka kutoka hapa kwenda Nairobi, na unasafiri kwa punda.
You would never make it.
Hebu utafika.
They didn't have a nice fast horse, no?
Hawakuwa na farasi mkubwa.
They just had a donkey.
Walikuwa tu na punda.
And when they arrived in Bethlehem,
na wakati walifika kule Bethlehem,
they could not get the very best room.
Hata wangepata chumba kizuri.
The inns were all full.
Sababu kila mahali hoteli zote zilikuwa zimejaa.
Now if they'd been very rich,
na hao hawakuwa matajiri,
they could have rented their own house.
Sababu kama wangekuwa matajiri, wangechukua tu nyumba yao bila kuenda kwa hoteli na wakawalipi.
But Joseph and Mary, they were not rich.
Lakini Yosefu na Maria hawakuwa matajiri.
But one innkeeper must have had mercy.
Lakini mtu mmoja katika pale akawa na huruma nao.
He must have seen Mary's big stomach.
Akaona naona ile hali ya Maria.
And he must have thought, I cannot just throw this lady out onto the street.
Na akasema, mimi siwezi kuacha huyu mama tu akiwa katika mjamzito na yeye hali hivyo.
My inn is full, but I must at least try to do something.
Ah, hoteli yangu imejaa, lakini naweza kuwasaidia kwa njia ndogo.
So when he saw the big stomach, he must have had some mercy.
Wakati aliona lile tumbo kubwa la Maria, ni kama aliwahurumia sana.
And he remembered outside, at the back was where he had his animals.
Akakumbuka kule nje katika nyuma ya boma alikuwa anafuga ng'ombe wake.
I don't know what kind of animals he had.
Hata siwezi kujua ni aina gani ya wanyama ambao alikuwa anafuga.
Whether it was cows or sheep or goats.
Kama hata ilikuwa ni ng'ombe, mbuzi au kondoo hatujui.
I know that sheep were quite common in Israel, so let's think, oh, he might have had lots of sheep.
Najua kuwa kondoo walikuwa wengi. wengi sana kila sehemu kila boma ilikuwa na kondoo. Labda ilikuwa alikuwa pia naye anafuga kondoo.
And we know the place where they put the animal food was called a manger.
Na tunajua mahala ambapo chakula huwekwa huitwa manger kwa kizungu.
That's just where he put his food for his animals.
Ambapo alikuwa anawekea chakula cha wanyama wake.
Maybe he put down some special straw.
Labda alikuwa ameweka pale katika vitu vya ng'ombe au kondoo kukulia.
So that Mary could lie down.
Na kaona labda hiyo itakuwa mattress ya Maria kulalia.
Because she was already having some labor pains.
Kwa sababu mama anajua. Ilikuwa imeanza. Sawa sawa.
This was her first child.
Na huyo ndiye alikuwa mtoto wake wa kwanza.
She had not experienced this before.
Hey, so mnajua mimi nakuwa mtoto wa kwanza.
She must have heard many other ladies talk about it.
Labda alikuwa ameshazungumza na mama wengine wakamwambia wewe ni kazi.
How to give birth to a baby.
Hey, wewe, mimi niliuma mpaka.
So there was Mary looking at the sheep.
Sasa Maria alikuwa amelala pale para kutazama wale kwa wale kondoo.
And when she gave birth to baby Jesus. She wrapped the baby in some cloths. And she placed the baby in the manger. Were there lots of people outside? Were they waiting for the baby to be born? Was there a big crowd of people waiting? Savior of the world? No, Joseph and Mary were alone with the sheep.
Yusufu na Maria na kondoo.
One of the greatest things in the world was about to happen.
Na wabapo kitu kikubwa sana katika ulimwengu ilikuwa karibu kutendeka, walikuwa tu wachache wawili, binadamu na wanyama.
There was no news reporters there waiting to write it in the news.
KTN na West Kenya inaikwaje? West FM hawakuweko.
There was no radio announcers about to announce it on the radio.
Hakuna hata kwa radio, hakuna.
No, there was only the sheep.
Kama ni reporter yote walishababa alikuwa kondoo.
So God had to speak.
Hey, Mungu akaweza kuongea.
And the people are not going to worship Jesus.
Na si watu tu ambao wanaenda kumwabudu Yesu.
Then God said, let all the angels worship Jesus.
Na Mungu akajua lazima atengeneze rekodi kwa speaker akasema, na wacha
yes. The world was quiet. But the angels were noisy.
Lakini malaika wakawa nao ndio hao wanasherekea.
Praise Jesus.
Eh, wakimshukuru sana.
We worship Jesus.
Tunamwabudu Yesu.
And the angels were so happy.
Na malaika wakawa na furaha.
They were so filled with joy.
Walikuwa wamejazwa na furaha tele tele.
Worshiping Jesus.
Wakimwabudu Yesu.
There must have been one angel.
Labda kulikuwa pale na malaika mmoja.
And he thought, we have to do something about this.
Akasema lazima tufanye jambo.
We have to wake these people up.
Wacha tukaamsha watu kuiche.
Maybe he went to God the Father.
Labda akaenda kwa Mungu.
And he said, God, these people, then, where are they?
Sasa wewe umetuambia tuabudie. Hawa watu wanalala, wako wapi?
Why are they not worshiping baby?
Kwa nini hawamwabudu huyu Yesu ambaye tunamwabudu?
All of heaven is worshiping Jesus.
Ulimwengu kote, duniani kote, kule mbinguni kote wanamwabudu.
You know, later on Jesus teaches us to pray.
Na baadaye Yesu anakuja kutufunza jinsi ya kuomba.
That just as God's will is done in heaven, God's will has to be done on this earth.
Wacha mapenzi ya Mungu yanayotendeka kule mbinguni yanatendeka hapa duniani.
So if all the angels in heaven was worshiping Jesus, what was wrong with the people on the earth?
Iwapo malaika wote kule mbinguni wanamwabudu Yesu, ni kitu gani kilikuwa kinaendelea hapa duniani kwenye kila mtu ndiye alikuwa amelala?
So God the Father, he must have spoken to one angel.
Na Mungu Baba akamzungumzia malaika mmoja.
Yes, there are some people who would be willing to worship the baby Jesus.
Kuna watu wachache ambao wako tayari kumwabudu Yesu milele.
Go at once and tell them.
Nenda haraka na ukawaeleze.
So that they can go and worship the baby
Jesus. Na wakaendelee kumwabudu
Yesu. Maybe the angel said, who are those people?
Na malaika wakauliza, nao ni akina nani?
Should I go and tell the kings? and all the presidents of the nations. Living out in the fields. Keeping watch over their flocks. At night. Maybe it was cold at that time of the year. Here are some men out at night looking after their sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared to them. And the glory of the Lord shone around them. They were terrified. They had never seen something like this. The glory of God must have been manifested in a glorious shining light. And there was this powerful angel standing in front of them. Remember, this angel had just come from heaven. This angel had just come from worshipping Jesus. I bring you good news of great joy for all the people. Just see there that the angel said that this message of Christmas is for all the people. That means this message is for you. And the angel said, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. This will be a sign to you. You will find the baby wrapped in cloths, lying in a manger. Suddenly there was a great company of the heavenly hosts appeared. A great number of the heavenly creatures and beings appeared. Then the angels left them, went back to heaven. We better listen to that angel. We better go and find that baby. They hurried off to Bethlehem. They found Joseph and Mary. And there was a baby lying in the manger, just as the angel had told them. And Mary took these things into her heart. And the shepherds returned to their work, glorifying and praising God. They left that baby with a heart of worship to God. We know sometime later on the wise men, they came, they also came and worshipped
Jesus.
But that's still not many people worshipping Jesus. Jesus grew up into a young man and then into a man.
Yes, akawa, kaelelea, akawa mwanadamu na
akawa kijana, akawa sasa ni mwanamume.
Jesus began calling his followers.
Yesu akaendelea sasa kuita wafuasi wake, wanafunzi wake.
But still there were not many people worshiping Jesus.
Wengi wakimwabudu.
But one day there was a great storm on the lake.
Lakini siku moja kulikuwa na upepo mkuu.
Jesus commanded that storm to be quiet.
Na Yesu akaamrisha huo upepo kutulia.
Then the disciples, they worshiped Jesus.
Na hata wale wanafunzi wakamwabudu Yesu.
Still not many people worshiping
Jesus.
But after Jesus rose from the dead.
Lakini baada ya Yesu kushinda mauti.
The Bible talks about how Jesus at one time he appeared to 500 people.
Biblia inatuambia jinsi siku moja alikuja kuonekania watu zaidi ya 500.
And before Jesus went to heaven,
na baada kabla Yesu hajaenda kule mbinguni,
the Bible says his disciples worshiped Jesus.
Biblia inasema kwa wanafunzi wake walimwabudu.
But that's still not very many.
Wengi bado.
You know, 500 out of the world.
Okay, watu 500 juu ya ulimwengu yote, hata kama ni hapa tu na Nazareth peke yake.
But Jesus Christ gave a command to those disciples.
Lakini Yesu akapeana amri kwa wanafunzi wake.
Go into all the world.
Endeni kwa ulimwengu wote.
And preach the gospel to all creation.
Ubiri injili kwa kila kiumbe.
Remember what the angel said when Jesus was first born.
Nakumbuka kile malaika walisema wakati Yesu alizaliwa.
The angel said this message is for all people.
Walisema ujumbe huu ambao Mungu ameleta hapa duniani ni wa kila mtu.
And that's why today.
Na ndio sababu leo
2000 years later.
Baada ya miaka 2000
you find that most of the world.
Utapata dunia karibu yote.
On this very day.
Leo hii
is remembering the birth of Jesus Christ.
Inakumbuka kuzaliwa kwa mwokozi wetu Yesu Kristo.
And the message of Christmas that I take to my own heart.
Na ujumbe wa Christmas ambao naweka katika moyo wangu
is that first of all God spoke to the angels.
Kwanza Mungu alizungumzia malaika.
And God said let all of the angels worship him.
Akaambia malaika na mkamwabudu Yesu.
But now God is speaking to all nations.
Sasa Mungu anazungumzia dunia na mataifa yote.
God is speaking to all languages, all tribes.
Anazungumzia kila kabila, kila lugha.
No matter what color your skin is.
Haijalishi wewe ngozi yako ni rangi gani.
No matter what tribe you come from.
Haijalishi wewe ni kabila gani.
God is speaking to all people.
Mungu anazungumza na kila mtu.
Let all people worship Jesus Christ.
Wacha kila mtu akamwabudu Yesu Kristo.
Because when Jesus went back to heaven,
sababu wakati Yesu arudi kule mbinguni,
Jesus went back to his rightful throne.
Utamwabudu Yesu.
Let's pray.
Wacha tuombe.
Thank you Father God for the call of Christmas.
Asante Bwana kwa mwito wako siku ya Christmas.
The great miracle that has happened.
Muujiza wa ajabu ambao umetendeka.
That Jesus Christ, the eternal Son of God.
Yesu mwana wetu, mwana wa Mungu, mfalme wetu wa milele na milele.
Came from heaven and was born as a baby.
Alitoka mbinguni na kaja akazaliwa hapa kama mtoto wa kawaida.
And we remember that this message is for all people.
Na tunakumbuka kuwa ujumbe huu ni wa kila taifa.
It is for the nation of Kenya.
Kwa kila mtu na nchi yetu ya Kenya.
And I also remember my own nation of New Zealand.
Na hata anakumbuka kule New Zealand.
That once again the call may go forth.
Baba kaendelee kutenda.
To find those who will truly worship Jesus Christ.
Watafute wale ambao wanakuabudu wewe kwa roho na ukweli.
The number of worshippers that started small.
Watu ambao walianza kuabudu wewe kwa wachache.
Just some shepherds and then some wise men.
Watu wachungaji na watu wenye hekima.
But now today there are millions and millions of people around the world.
Lakini leo ni mamilioni na milioni ya watu ambao wanakuabudu ulimwenguni kote.
We join those with those people.
tunashirikiana pamoja na wao ambao wanakuabudu.
We join with the angels of heaven.
Tunashirikiana na malaika.
And we say praise and glory to Jesus Christ.
Sema utukuzwe na kuabudiwa milele.
Jesus is worthy of honor and praise.
Yesu wewe unastahili kuabudiwa.
We exalt your mighty name.
Tunalitukuza jina lako.
That Jesus is Lord.
Wewe ni Bwana wetu.
We worship you, our Savior.
Tunakuabudu mwokozi wetu.
In Jesus' name I pray.
Katika jina la Yesu naomba.
Amen.